This one again, one your body's one again. Untouchable, I'm bubbling subu again and again and again and again and again.
Hey, you spot.
Bend down, paka chini. Sikia sauti mzima. Bend down, paka chini. Tuzinamu kadanzi. Bend down, paka chini. Sikia sauti mzima. Kona, paka chini. Tuzinamu kadanzi.
Otyo, kazine otyo. Towa lube sakati kijira otyo. Nachitio nawe bazine mwotyo. Tingi saturudisa kushoto.
Kanunga zina yada ngatamide. Yaga tumenye kama bumba. Tunajafunja tete makidogo. Selekta sauti yongeza kidogo. Sika onyiga ondarulonzita. Onyumi sanga tulimuchidongo kutama. Onyiliruonzita. Onyumi sanga tulimuchidongo inama. Bend down, paka chini. Sikia sauti mzima. Bend down, paka chini. Tuzinemu kadansi. Bend down, paka chini. Sikia sauti mzima. Kona, paka chini. Tuzinemu kadansi.
Yendelea paka chini. Yendelea hadi juu. Katikwe semu junze. Kula batu zina kwa nini. Jagala mwage mbalagei. Mikono wakulu. Mwage nyote wali kupoyesa kwe. Fulu sanka.
Mwala lava zina zibato.
Zina munange mbebio kwende chiwato. Apaga gambo bazi ni saluto. Sivya kutuya na mbunati bashi kwa sanyo.
Bend down, paka chini. Sikia sauti mzima. Bend down, paka chini. Tuzinemu kadansi. Bend down, paka chini. Sikia sauti mzima. Kona, paka chini. Tuzinemu kadansi.
Leruru no muliro gwake pamsokote misokoto mugete nyoka sakatavu sakasinga kuba nyoka lekama sakate kuno muziki mwana gocha
kanunga zina yadanga tamide yaga tumenye kama bumba tunajafunja tete makidogo selekta sauti yongeza kidogo nsika onyiga ondarulonzita
nsika onyiga ondarulonzita
paka chini sikia sauti mzima. Paka chini, tuzinemu kadansi.